Unanipa high, ukinichongea kwa mabesti zako. Masela wanna die, umeshanipona kitambo. Eti kisa why, mimi ina roll kwa kitambo.
Wanna talk, talk, bado mina rock. Wanna try, couldn't pin down our luck. Cause I'm style, walk sleep lock. Mina sleep, can't fall down, bala. No more backing her, walk in the sugar. Feelin' mina purr. Sidi rambe kogo, eh, bado mkogo.
Kitambo. Eti kisa why, I've been in a roll of kitambo.